Mambo vipi? Mimi ni Alikiba, muasisi mwenza wa tamasha la Nifuate. Na wakaribisha nyote wachangie wenzetu wenye changamoto mbalimbali. Karibu timu Kiba Nifuate.
Nifuate. Nifuate. Hai Nifuate. Kumisha kucha, pamepambazuka. Nikila mwaka kabumbu linachezika. Nisamakiba Nifuate imesha waka. Tim Kiba, Tim Samata, Nifuate. Lele
Nifuate.
Lele mama, lele
Nifuate.
Lele baba, lele
Nifuate.
Dada kaka, lele
Nifuate.
Nifuate, oh eh, Nifuate, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, Tim Kiba, Tim Samata, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, oh eh, oh mama. Umetapika leo Tim Kiba, Tim Samata, oleo. Unachongoje tu matokeo. Sama Kiba Nifuate. Ale mama Nifuate, oh eh, Nifuate, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, Tim Kiba, Tim Samata, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, oh eh, oh mama. Lele mama, lele Lele baba, lele Dada kaka, lele
Nifuate. 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 Nifuate.
Hai, hai. Wee, wee, wee mama wa. Wee mama wa. Samata wa. Wee papa.
K2Gap, she's a UK.
Nifuate. Nifuate.
Habari ndugu zangu wa Tanzania, mimi ni Mbwana Ali Samata, muasisi mwenza wa kampeni ya Nifuate. Nawakaribisha nyote kushiriki pamoja nasi na kila mmoja kwa nafasi yake kusaidia wenzetu wenye changamoto mbalimbali. Karibu timu Samata, haina kufeli. Nifuate Tanzania.
Nifuate.